Asiyeke manje ku mfundisi uClara Khaugelo Mashabane ezosithulela ke imotivation yosoko. Mfundisi wami sawubona.
Sawubona sesibahlele njani?
Siphilile wena unjani?
Siyaphila Nkosi yami siyaphila.
Yey, uyazi ngikubona lapha ya ku Facebook ungasemuhle. Ungathi nje wena oshadayo.
Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga kakhulu.
Yey, ungasemuhle. Yo. Hi.
Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga kakhulu.
Uzithatheleni namhlanje?
Ngiyabonga. Ake sithathele lithuba sesibahle. Bingelele bonke abalalele emakhaya emoyeni wami. God has been ministering something this during the week ukuthi unesabi. I want to, this is the last week sibonke for motivation ko radio pulpit. This is my last Sunday ko radio pulpit. Ngiyomlayezo nginamazi ngifuna ukutshela umuntu ukuthi ungasabi. During the week, uNkulunkulu has been ministering in my heart. I've been going through a situation, you know, a bad situation through the week. But uNkulunkulu kept on saying to me, ungasabi. Nami, ngiyaxolisa for that. Nami nginamazwi today that I want to share nomlaleli emakhaya. Umlaleli who's going through some things. Ngizothi mina ungasabi. When you read the Bible in the book of Isaiah 41, verse 10, it's, fear not. For I am with you. Kunezimo sesibahle that we pass through empilweni. Kunezinto. I was telling this other pastor today, ngithi mfundisi wami, kunezinto ezenza ukuthi nabafundisi, you know, rithabe sometimes rithamamotseleng. Kunendilo tse di reetsang gore re fitlhele ko thaba. But nginomlayezo, nginamazi today that I want to share nomlaleli, ngithi kuwe ungesabi. Whatever that is going on empilweni yakho, mina ngizothi kuwe ungesabi. Kunezinto that we are going through emsebenzini. Kunezinto that we are going through with our neighbors. But ngizothi mina kuwe ungesabi. As you are going to start a new week tomorrow, ungesabi. I have a child who is 5 years old. And normally ngingumthuma, ngimthumele, maybe like I'll ask him ukuthi, Papa, hamba uyongithathela something ngaphandle. I think past 7 in the evening. And kumnyama ngaphandle. And you will see my son asking, Mama, ngiyasaba. And ngizothi kuye, ngivula umnyango, I'll stand just here, but ngizokubona, hamba uye lapha, uyothatha le nto ubuye nayo. Kahle kahle uNkulunkulu uthini, I'm giving you this example ukubonisa ukuthi uNkulunkulu uthi mntanami hamba, but ungesabi, as my God, ungesabi, whatever that you are going through, whatever that you encounter empilweni, I'll say to my baby ukuthi hamba nani, umama ukubhekile, yabona isiqiniseko sokuthi wazi ukuthi umama ukubhekile, it makes him ukuthi ahambe ayothatha. But indaba isekutheni umama ukubhekile, hamba mntanami. Ngizothini mina kuwe namhlanje mlalele ekhaya, fear not, ngokuba uNkulunkulu unawe. Awukhathalatsehe siyemo sotsamarangamara sona, but ngizothini kuwe ungesabi. Radio pulpit umsakazi omkhulu kangaka, ngizothini kuwe, we have competition and whatsoever, but ngizothini kuwe namhlanje mntakababa, ngizothi hamba ungesabi. Abafundisi emabandleni kunzima, but ngizothini kuwe mntakababa, ngizothi hamba uNkulunkulu ubhekile. As I conclude, I want to tell people ukuthi it doesn't matter what we go through, but hamba ubaba ukubhekile. Ngiyabonga.
Fear not. Ungesabi.
Ungesabi. Wow. Ubaba do not be afraid. Ngoba ubaba ubhekile.
Amen. Amen. And ngiyayithanda example oyenzile ukuthi yengane yakho ukuthi moyithumele lapha ngaphandle abone nje ubumnyama besathi mama ngiyasaba, kodwa wena umnikeze leso siqiniseko sokuthi ungesabi, ngikubukile. Ayikho into engakuthinta, ayikho into engakulimaza. So nathi ngoba amehlo kababa wethu aqalaza yonke nje indawo, kusho ukuthi wherever we are, uNkulunkulu usibukile. Yes, uNkulunkulu usibukile. So singasabi lutho. Wow.
Singasabi lutho. Do not be afraid, ngoba ubaba usibekile bazalwane. Yeah.
Njengoba siyoqala ivike elisha, I know ukuthi abanye already sebane izinto e-negative abayicabangayo because of impilo ngendlela ihamba ngakhona kwamanje. So sithi kuloyo muntu ungesabi. Ngoba uyazi iyalimaza lento ukuthi usabe into ongayazi. Ikusasa lethu asazi ukuthi kusasa asazi ukuthi kuza nani. So thina the only thing okumele siyenze ukuthi simthembe uJehova. Si trust kuyena, si believe kuyena ukuthi la azo lapha esithatha khona esihambisa noma la ezosithumela khona thina nje sikholelwe emandleni akhe nokuthi uNkulunkulu ngeke asifake la bese ke uyashiya cha uNkulunkulu akasebenzi ngale yondlela. So bazalwane asingabini ne fear of unknown ngoba iyona into silimazayo isikhathini esiningi umfundisi wami.
Yeah, that's true.
Mm-hmm. Thank you so much ukuthi usivuselele ngalamazwi ukuthi singesabi kodwa nje sihlezi sibhekise amehlo ethu kubani kuJehova.
Ngoba yena uyenzani? Usibekile bazalwane.
Hallelujah. Thank you so much ukuthi usblesse kule nyanga yonke usimotivate. UNkulunkulu nje asigcinele wena until sizophinde sihlangane futhi. Konje bamthola kuphi umfundisi uClara?
Ngimo Facebook uClara okhelo uMashabani, on Instagram kimi naClara Mashabani, and then on WhatsApp the number taka ke 071 98 65 019.
Ngicela waphinde
071 98 65 019.
Ukhali Mambo uthi amen ku motivation. Umfundisi Nhlapo laphayana uthi thank you women of God for such encouraging words. Indeed God is behind us and declare victory over our fears.
Indeed.
Bless you mama. Until
siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Qhubeke nje ube nosuku oluhle ungene kamnandi futhi evikini elisha.
Ngiyabonga kakhulu Radio Pulpit.
Amen.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuis, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.